na 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 na. Babajo mutima kasindu na makuru intira yambanye ndende ngomesa kurwana n'umutima nagerageje kubifamo none nsanze ushaka this way oh kakajwi kawe dumva kakinkorora nanje yakikiriza ikasanye indirimbo mu matwi yanjye na 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 kweza
baby.